Mika 4:1. Kepha kuya kuthi ngezinsuku ezizayo intaba yendlu kaJehova iqiniswe esiqongweni sezintaba iphakame kunamagquma nabantu bayakugobhozela khona. Verse 2. Izizwe eziningi ziyakuhamba zithi, uzani sikhuphukele entabeni kaJehova nasendlini kaNkulunkulu kaJakobe. Uyakusifundisa izindlela zakhe, sihambe emkhondweni yakhe, ngokuba umthetho uyakuvela eSiyoni nezwi likaJehova eJerusalema. Verse 3. Uyakwahlulela phakathi kwezizwe eziningi, anqume phakathi kwezizwe ezinamandla ezikude. Ziyakukhanda izinkemba zazo zibe ngamakhuba, imikhonto yazo ibe ngocelemba. Isizwe siuphamisela isizwe inkemba, zingabe safunda ukulwa. Verse 4. Bakuhlala kube yilona lo phansi komvini wakhe, naphansi komkhiwane wakhe. Akakho yakube sabisa, ngokuba umlomo kaJehova sebawuthi ukhulumile.
Verse 5. Ngoba bonke abantu bahamba kube yilona lo ngegama likaNkulunkulu wakhe. Kepha thina siyakuhamba ngegama likaJehova uNkulunkulu wethu kuze kube phakade naphakade.
Verse 6. Ngalolo suku usho Jehova, ngiyabutha abaqhugayo, ngiqoqa abaxoshiweyo, nengenze okubi kubo. Verse 7. Ngenza abaqhugayo babe insali, abadedisele kude babe isizwe esinamandla. UJehova yakubusa phezu kwabo entabeni yaseSiyoni, kusukela manje kuze kube phakade. Verse 8. Wena mboshongo omhlambi negquma lendodakazi yaseSiyoni, kuyakufika kuwe, yebo, ukubusa kokuqala kuyakufika, umbuso wendodakazi yaseJerusalema.
Verse 9. Umemezelani manje ngokumemeza okungako na? Ayikho inkosi kuwe, ubhubhile umluleki wakho. Lokhu banjwe imiyelo njengobe lethayo.
Verse 10. Yiba nemiyelo uzale ndodakazi yaseSiyoni njengobe lethayo. Ngoba manje akuphuma emzini uhlale endle. Ufike naseBhabheli lapho uzakuphula khona. Lapho Jehova yakukukhulula esandleni sezitha zakho. Verse 11. Manje izizwe eziningi zikubuthanele. Zithi malingcoliswe amehlo ethalibuke iSiyoni. Verse 12. Kepha zazi imicabango kaJehova, aziqonda amasu akhe, ngoba uzibuthile njengesithungu esibuyeni. Verse 13. Suka ubhule ndodazi yaseSiyoni, ngoba ngiyakwenza uphondo lakho lube insimbi, nezinselo zakho ngizenze insimbi. Uyakuchoboza abantu abaningi, wahlukanisela uJehova inzuzo yabo